tumay oo aan u riyaaqay araga ayaa ruux albaabka soo tumay Kuratsho
Allah, it's a sign. Had my digger, I'll be a sign.